yalidde yalidde kukutobe gwabuze eyafudde yalidde yalidde kaali kamugeziwe kati genkuba etonnya baabuwe bawalane bagenda okwegama ewa King Kongo wazike yabaaniriza bulungi baabuwe muli omu oluti olw'ennyama bwayogera ebisendasenda enkuba olwakya bweti ne baagala basiibula nti King Kongo yataama n'asaba omunyama gwe ababiri tebaakalyako ne bamuddiza ebintu bye ow'omulwe yalya ennyama
kikozi
essaawa yonna
omugenzi ekyamuse eyafudde yalidde yalidde kukutobe gwamuse yafudde yalidde yalidde weyalya akanyama wakeriira tewazike yakwefunira tuli waluma kwerire King Kongo akwesunga baana bawala mukomye omululu sewazika afata ba mululu oyina kimbagano mpwera okuura olikuura n'entaana ebyomwerere ebyomwerere ebyobufuzi
kasita mukulemberwa omululu
ofumba amakabi gatutte
kasita mukulemberwa omululu
omukafiiri oba munaddiini
kasita mukulemberwa omululu
ebyobwerere ebyobwerere
byasawanise
omugenzi ekyamuse
kanyama kasse wasike
eyafudde yalidde yalidde
kanyama kasse wasike
kukutobe gwamuse
kanyama kanyama kasse wasike
yafudde yalidde yalidde obulamu obungi obwo bwatona muganda kake akakuwa sala magezi abenga akuwola ensasula ekulema bibowe buli kadde aleeta buteteeyi kateteeyi ku kateteeyi akaviiri obugatto bwebbeeyi obwebbeeyi obwebbeeyi mwana wattu togwirana ng'olabye ebitafutafu omugenzi ekyamuse
kanyama kanyama kasse wasike
eyafudde yalidde yalidde
kanyama kasse wasike
kukutobe gwamuse
kanyama kanyama kasse wasike
eyafudde yalidde yalidde